Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajjara tu trawere tu ko gijanga fandu hala Mamadou Samba Sego jam nyalli sakrawe hedibe. Tiagal ko sinda e madraji politikobe mbedna fedde ONU leedi Etats-Unis guldurde CNDH muninde ko mbedna hakkeji bibe Adama ndade lamkobe yewtade kado anniya. Kaltidal hakkunde bibe leedi Mali bangal komni ngaji di fuddan aswere jangu sappu tati avril do tati leedi fuf mbedorto famule journal meden. Jogola tundi mbedda baaji hirsadi di tiagal Ramadan dum ben yu jati chadele moode mbed wonande jammerende he kanon won penibe koymobe dabariji di ngun sembe kaborji amen hande kigide aljumaare sappu didi avril 2024 bismillah sakrabe. Deno tiagal ko sinda golleji balle he pelle politique de ben wonande lamibe transition Mali won tefibe fedde ONU leedi Etats-Unis gollude CNDH holliti suglaji mabbe be dardi lamkobe be ben yewtade kado anniya fatata ko jogon ko ben kadi fasango Umar Wagalu
walde humininde le fedde ONU hakke bibbe adama en holliti wid nyaloma handa no wemba sanne tiagal ko wiya golleji pelle politique de darna Mali leedi malindi wattu jono be ngadi noddango feude lam hakkunde jo tinno immo do dido dabareji kanko porte parole leedi amerique ndimo noddirta metaw miller o holliti mettima ko kanko du sanne dido anniyaji o wiino leedi malindi watta tan yaw yalo hon hanlen nirde wotteji di yel hakke jimbe lan dewe le odo nokku fed neb noddir CNDH nde holliti wiide tawdaka le odo anniyamo lamo bami darnude golleji pelle politique de le communiqué goto mo ndedo fedde wadi hollitiide wattu jono hakke jimbe lan wonde e yarde tiagal sanne ndeɗo fedde waɗi noddango fewde e laamum koɓɓe tinno kalde ɓiɓɓe leydi Mali ndi fuu yewto yel hono jaam duumiɗo heɓirteli nokku o fedde nde noddita reporter sans frontiére holliti metti muɗum sanne e ɗiɗo golleji ɓe ɓeyd ley hen duu wiide dabareji kewɗum gonde ɓamede ley leydi Mali ndi fati yimɓele keɓa kabaruji ñiɓudi
fande bangal oɗo kabaru o mbiyonno hakkdardi golloɓe kabaruji ɓe pat fewi humpita kabaruji ɓiliɗi kabaru politique ako ndenno ɓe mbiyonno kam bangal muɗum woni ko maison de la presse waɗi mbiyen sifiki keñen sappo e goo avril banjugu dante holti ko woni hoorejo maison de la presse holti wiide men gondaga fewi kaɗo anniya hakka keɗɗanna ko haali ko
La maison de la presse
Maison de la presse juhike umpitade do réseaux sociaux ngaji communiqué mo hakku wadi ndarude gollude kabaruji hono radio ngaji télé ngaji journaux ngaji e kagne ngonbe do bembe de ngottude memde hala kala imadraji di bare politique kobe ngaddi sima pelle de kabar politique tagal jidal ardibe gollude kabaruji di nyande akam sarande sappo go avril 2024 to gollude momde maison de la presse do holiti gondaga fi odo communiqué hak mo wala fi dalilu bangal saria denno maison la presse no dar gollude kabaruji mali de pati jabba fi dido gidali hakdi en dar dunno be fuftinno tamandurde juude bangal habude hakkeji bibe leedi ndi e gol kabaruji maison la presse na fulliti wadde kala ko saria yamiri yalla teddengal na totte kabaru yupitere gollude kabaruji mali de
sakama tuta haklaji mo du kabaruji banga bem am facebook kany don x on twitter kiddo bangol golle furuba fudi tan jangu sappu tati avril 2024 dum woni ko humpiti men ministre hunde golle holti wiide yo ben dartobe hibbe be hono ele ben ko landina e wattu 2023 fa don mutama sabi men yurgugo matado donno place ngaji di nawara unyire teme na cipade jetti e jene kambe dartobe be nawara unyaji anambara unyaji cipande jeego mo unyaji nayo nono place ngaji di ben yu gede bangal demal mar weldabaji kabaru usine ngaji yo tay yigaji leedi informatique golobe ben douane impo ben kabaru cellali kany dun journaliste ko nande mudo fande le kabaruji din mbiyan le cartel dal bi leedi mali jango dun fudan kabaruji hakunde ben le commune ngaji leedi mali de denno yalan be dor famu kedda na ko mi horeba ni do fasango Umar Wagalu e sita silbe
Bakari Juma Jekite kuma ndaw no kono dirte do kajolo woliti dati di fu njaltinama le hen yalla golleji commune ngayde na wadde le cercle makko
kajolo FM pre
kajolo ko ana lalni sanne yalla o joda hala ana heba lawol giddiko boyi me fu
fuɗɗi famtinde jamaare no ɗi golleji jooɗa haala hakkude ɓiɓɓe leydi ndi. Minen gouvernement amen fuɗɗigen ɗi golleji ɗi huɓoji, mi jokkinen ɗi golleji nde nokku amen ɗo faa ɗum kawrata.
Suudu mairie mawndu moftindu ana wonde wadde do hen Imad Radji no humniɓe kabaru ɗiɗo golleji kollitiri wiide. Issa Kansay, maire ngallure moftinde:
nokkude to jamaare hani wadde battuji fullal nama timmi, noddal gonɗama feeti e jamaare fo e damuɗum. So Allah jaaɓi mi fiyan dabiriji fo kiɗalaji ko mata ɗon an heɓa hunco. Bani Adama hiɓɓay e bada gatu men ɗo motti, mi waɗan Imad Radji, yalla o jooɗa haala an heɓa lawol nde commune amen.
Zenesi Tumbutu hollitiwiɗe heddiraki caggal dow ɗiɗo Imad Radji ko hani wadde le commune ngaji ɗi. Ibrahim Yunus Mayga, goto e sukaɓe jokolɓe gon to Tumbuto:
meɗe wonde wadde Imad Radji watti fo, yalla o jooɗa haala an heɓa lawol hakkunde jalleji ɗin. Yimɓe fo noddam e muɗum timmi. Ɗum saabi hannen somi waɗi noddagol feeti e hayeɓe guinni Tumbudu, yalla ɓe fo ɓe fotta e o jooɗa haala, ɓe hollita haqqilleji mabɓe.
To gawo to kanko maire noddirteɗo Dakar Boubacar Traoré hollitiɗe kamɓe duɓe jaltini dow hen ɗati, yalla golleji Imad Radji ko hani wadde aran le commune ngaji ɗi an heɓa yuɓɓo.
Nden fede widirama ɗum tagam wiide to ana ƴakke fa ben san. Ndenno wiyata ɗum caggal risgol dabaji ko ɓuuri hewde ɗum kokala ko iwi dabaji ɗi wattantake hakkillo lamukoɓe ɗum mbawana ben laɓɓinde nokkuji ɗi foof. Kanko mbarew kuɓeɗe waɗi Imad Radji wonko heɓene keɗɗana ko warata ko. Oumar Diara, yo arɗo kabaru ceenam le mairie commune ɓer Bamako holti wiide wakkati joni o hawtinde tuulere ɗe caggal hirsugol dabaji ɗin yuppoyde ɗi yuppirama gollirɗe GIE.
Bon, après la fête, y a
caggal iidi ko ɓuuri hewde tunduji ɗi heewon saabi Imad Radji jama o en tiɗan yimɓe yogaɓe ɓurtude ɗiɗo tunduji ɗi. Ɗum sakitoto latade caɗele lamukoɓe
pour les autorités.
Jamare nde kay dow may feewi ɗiɗo kabaruji ɗi yalla fiide dabare hewɓe kay nawtorike gollirɗe goɗɗe ɓurtude tundele ɗe. Min totti tundele ɗe ɓottoɓe ñamaɓe dangal yuɓugol temeɗe joyyi ma temeɗe jeegom sato kala lewru ka noon sa noddiɓe ɓamde hon ɗiɗo tundiji ɗi ana hani kawron dow gotum ana hani kawron dow gotum ɓottoɓe guruɓe jaadi e majji. Micine wiide ɗeɗo tundele ɗe ko ɓuuri hewde ɓottatake fa caggal balɗe kewɗe ma jonte kewɗe iidi ndi.
Sidio Tamani, yo projet fondation Hirondel ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Yettere meɗen on namparol e gartani dow kabaru kalitida hakkunde ɓiɓe leydi Mali banggal commune ngaji ɗi gaɗo fuɗɗo janggo sappo e tati mbiyen avril. Ndenno kamɓe yimɓe ele gonɓe lekede leydi ndi sefike e dow holliti anniyamaɓe ɗum woni baplaɓe sika so sigu sa jonno keɗɗanna ko ɓe kani Moussa Malle Sissoko
dowmin
lanninanni ngal ɗo kartidal ɓe gaari yidude préfet o ɓeydorade faamu dow kabaru muɗum. Yallami ne mbawa hinade ɗum no haniri le ngallude sigu kawrtal sans sartama kamba ɗum ne gondi dow lantile muɗum nellude batakiji e suɓade nokku batu o. Ɗum taƴoro wiide ɓe min nodata ɓe kinoto kabaru muɗum no haniri e ley kuyam e ɓengulidiankako e hakkille on ɗum ɗo yo hunde moƴƴune saabi ɗum waɗa e ley alhaalimo goto foof jaɓani ɗum. Gomijo feewi sanne yoen foof danta totondirɗe hakkillaji yiminde kalatielaji e godude ley leydi ndi
qui jalonne notre parcours national.
Banggal muuɗi kabaruji yontere nde keɗɗanna ko Amsatou Gogo tour heɓande ɗo fastango Oumar Bagalo.
En puɗɗiran kabaruji ɗi dow yamberiji julde iidi ko waɗi le talatare jeenayi lewru avril nduɗo Bamako ɗo kañƴe fa yettole kedde leydi ndi fo jamare nde waɗi duwawuji fewde e no jaam e deƴere hani wartirde le leydi Mali. Le alal baare sappo lewru avril ndu laamukoɓe laamu hakkunde jokkolliti wiide golleji pelle politiki kañƴe fa yettoyo pelle ɓirlirɗe e balle politique ɗe fo golleji muɗen cindama tafen. Gouvernement hollitiɗe koɓɓamiri ɗiɗo anniyaji no alhaali leydi ndi wori ñalawma hannden o. Le on ɗo wattu fo fedde hakkunde holliti wiide yettinoɓe kabaruji ɓe tinno fati jaaha ley Imad Radji ko pelle politique ɗe gatta. Fedde maison de la presse nde hollitiɗe jaɓanayi ɗiɗo golleji. Min timmidiran ɗiɗo kabaruji batu ndentinowo ɓiɓɓe leydi Mali ndi fo ko anni fuɗɗude sappo e tati timmayle sappo e joyi lewru avril.
Sake on pawide to kattene kabar jam hande miton tado satu tumtari bangal viamo 37321 mon joodi application jota moni yo bangal play store o sere yotere meden magazine.
Ngade hakkille nyaw menajit matama le leedi meden Mali
humani be cellal ananda be yimbe ngattana hakkille yi sifaji wulare taldi yorde dane utande fofande suka kañum e majjude hakkille
neɗɗo fuu taykitike ɗiɗo sifaji e hoore muɗum yawna yottare suudu doktoral fu ndu badi dum
nyaw menejit ana naboro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum wara dum idum welitoro bangal doyru kanyum e illaari
neddo fu jawande yottare suudu doktoral odo nyaw an lato dum sababu moddo pikkiri mun do ana wodi ko wawi sakkade odo nyaw menejit ana warre du mere
yo bataki iurando en studio tamani e do gollidal minister humanine cellal
yo tremeden magazine hande yo kabaru kebal denno yo dun kabaru bitikaji battide galle jamandi de bitikaji jogi nafa sana jonno bangal kebal leenidi hono kabaru mudu wurde musamalli suku won kebane kedo fosango alcisi sita sita yo en kirejo
Brema mayiga yo jom boutique Dravela Bamako Kura baro dubi chapan joy o holiti wiide o mayaya boutique o dom ana heba dubi chapan tati joy nyaloma hande elewi kanko Brema munyal tan wawi latat sababu fa keba hunde e yeyi gol boutique
bo nana bamako
ana buri dubi debbe sappo mitli genni bamako do mi uddidi boutique goto Dravela Bolibana le goldeji mudun mi hebi mi mahi galle ne tane 2002 ngungu weltimi galle dan mahade dene kabala o uddudi gom boutique 900 sanne gana wawa hewde nafa boutique sun walani walna ile mudum sabi yoga e clients bami nyamane ana boyata yobedum no tidni golle se jung amen sedan le ngelon handen meda hasinin e balle ko faabto amen yirimnde goldeji amen
durdala no yana bisega baraki
sumi bettike kanko Burima mayiga ko heewi e njayobe boutiqueaji gondi le region aji kai sikaso holiti wede kanyum en du wonko hebata e gollangal ebe paabo galleji kewdi lehem
kabotomia dene clients
min ka e client na genitomia torrafo wala kuna amen ana foto dubi sappo joy mi da ciotta o boutique mi hunte haaje yimbe ko heewi le gennini leetane 2006 warmi gaydo mi hebi huune e ciotta o boutique pa soomi terengaaji didi
e bi se ka alhamdulillah
yido boutiqueaji le nyalawma hande o ka ana tayke nukule kewdi le leedi amendi nam holitiri wiide yoga e jodi be bamako kay to minya kan e sikasu
sugoro nunu
ciotta be boutiqueaji ana faabo amen hebde kulleji fukuma hasngini to menenga to miya min ga ciottobe boutique heewi men andidi sanne first mi wala kalti mi wayi dem bamya hunde fu welikan to leru wati yoba dum sabe boutique ayidi kulleji amen fukna haaja men heba dum bangi amen do tam yahe nuku fu
c'est un raccourci pour nous
aidade kebal ko dum yottinta leedi amen di dido boutique aji nafamu dum ana mawni sanne nam holitiri wiide dunki andan do kabaruji bilide nedda ko doni kanko Hasimi Madugu lewi mako njeyoba dido boutique aji to tawa fu atawam idi kontondira yimbe
menen walla amen jagotobe jutnama giddi tan 1991 pamden ne hitane fawar tan ñolman handen men yibbe noddi tat commerçant detain jama on heew sanne le walde amene fami joini sendiga goto watti fusu batuy ana wada mede fotta hen molta tida laaji ko me wolle mudun mede tewta du balli ko watti fu hono hebir hokka jaagotobe be
dido boutiqueaji ana weldi sanne e sinadecom don walde chaagontonde njeeyobe detain li leedi amendi dantuma ko ita kany woni joko ndedo fedde
le gérant de
ce mudun wadi boutiqueaji le dededen ana moji sanne sab ana nato sabe jama ko heewi heba pabondura le nukuje den fataade do nato gedraagu lobule denene
e juuda dunke andan do kabaruji bilidi e kebe woni kanko Abdul Karim Jamuteni njeeyobe dido boutiqueaji golleji mudum ana waawi nabirde sanne yeso kebal leedini sabe kambe do e joba usuluji
donc c'est un mayon
udurgan di boutiqueaji ana jogi nafa sanne ko naari bangal nyamireji sabe dun faabo ko heewi heba kulleji fuku muuyi so la sabe boutiqueaji di ana tiidim heba kulleji hannen dim hasngen mudum dun yirimina kebal leedini du
enrichissement de l'état
hono no indirte ko heewi boutiqueaji koroborobe leñol songabe burno heewde e mudum sanne arande ngal nyalo mo hande o yimbele heewbe europe le tatteji kewdi leedi amendi kanyu endu ana nayoro bangal dido golleji woni yeyugol boutiqueaji dibe noddirta ko heewi suraka boutique woni boutique surakaabe